Relate Story.
It's your boy, Relate Story.
Yo, smart song.
Na kupenda wewe hani, na kupenda kama mani. Wewe wangu wa moyoni, nitulise kitandani. Simoreta iwe wakini, tileka kino pungoni. Iyengara ya tungani, sipata penye kilikini.
Yo, my sweet banana.
Wanaona gere Fensi letu liko mbele Mapensi tele Kwe wangu wa milele Tojili na donele Amu yake nukunjule Yake ya taisule Nazando jeme tingule
Yome siti banana
Nimefalia msuru kwenye Chote pasi kenye Nikupeleke haji kwenye Mjukubwa wa kwenye nye Kora kabu na chutunye Nada mapano mbununye Tunuotu na chini bitunye Nimetinga inulotunye
Yome siti banana
my sweet banana. It's your boy.